Tungana twese twateraniye hamwe twabukereye twarimbye munsi mukuru ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti mega biza wowe n'ishema ryinshi tugaragiye aba bombi bemeye guhuza imiryango ibiri kabombi bahuje byose rwose kandi banavanze byose mega biza wowe mana w'umugisha aba bombi biyemeje kubwiye imana ngo irutahe ibi birori nk'uko watashe igikana manu zabaye kurabana urahuru kurutirirwa uzaba urubyaro rukubwiye amazu barinda ubukene batuze mu ijuru rito
Oh.